the baddest man.
What could you anyway?
Medic Chopper.
Mambo, baby, Mambo.
Mambo, boy.
Mambo, they said I'm a Mambo.
Mambo, boy.
Mambo, can they ask you a Mambo?
Mambo, boy.
Mambo, Mambo, baby, Mambo.
Mambo, boy.
Mambo, when I'm going to Johnny, Mambo.
Mambo, boy.
Mambo, Mambo, da, boda, Mambo.
Mambo, boy.
Mambo, Mambo, Tilly, Mambo.
Mambo, boy.
Mambo, Matita, Ute, Mambo.
Mambo, boy.
Mambo, when I'm going to Jela, Mambo.
Mambo, boy.
Mambo, Baba, Tingwendo.
Mambo
poa, mambo
poa,
mambo
poa,
jamani, mtoto anataka nini mtoto? Mtoto anataka nini mtoto? Sema mtoto anataka nini mtoto? We, mtoto anataka nini mtoto? Wanangu masela we, majita. Masela we, majita. Masela we, majita. Mpojani ukenda mbele na uma, ukirudi nyuma inachoma. Ludi reverse bus, ludi reverse itonde. Ludi reverse mama. Ludi reverse tena twende, ludi reverse bus. Ludi reverse twende, ludi reverse bus. Ludi reverse tena.
Mambo, Mambo, baby, Mambo.
Mambo, poa.
Mambo, they said I'm a Mambo.
Mambo, poa.
Mambo, when they ask you a Mambo.
Mambo, poa.
Mambo, Mambo, baby, Mambo.
Mambo, poa.
Mambo, when I'm going to Johnny, Mambo.
Mambo, poa.
Mambo, Mambo, da, boda, Mambo.
Mambo, poa.
Mambo, Mambo, Tilly, Mambo.
Mambo, poa.
Mambo, Matita, Ute, Mambo.
Mambo, poa.
Mambo, wanakuwa jela, Mambo.
Mambo, poa.
Hey, jamani, huyu mtoto fuso na turubai, lakini mzigo unaonekana. Bugi imejaa wanyama inavutia watalii. Jamani, ninapenda mademu bwana pombe singi ila kwa mademu mtaniua.
Wempoja ni ukenda mbele na uma, ukirudi nyuma inachoma. Ludi reverse bus, ludi reverse twende. Ludi reverse mama, ludi reverse tena twende. Ludi reverse bus, ludi reverse twende. Ludi reverse bus, ludi reverse tena.
Wee mama Chituntu, mwambie Chituntu niko kazini sasa.
Wee samofi.